that time show.
Hey, not my guys.
On your mind.
Abanye bethu la sebeyafosa aneke uglock and better bese nithi ni dopla umunyu tingoma zethu zahlohloza ngeke phansi mina uyabona sangoba
sangoba impela andifuna ukubonisa first of all asiphemisa ngasoli intswela ngizobhubhisa ngoba neyasikhomela ukwekhaza ngamagoli amaningi ngizoyikhiwela
so so sukshisa mina nabafwethu ngeke sihlale ezinye izinja thine ingena next sosusushisa mina nabafwethu ngeke sihlale ezinye izinja thine ingena next
okunye ngikubonile ukuthi olova abacwali bhathisisibhaya isikeleni ukhozi balost abazazi omunye othanda oshune manje krephena samanga ngazi noma ubezama ipiano but nje akakwazi
Now, simproveli ipointi ayukuthi sadisa sinikhipheli various heads ikazi ukuthi nje vela ngiqali okugcina ukuthi nangephazi asimsabi
anonke nina sinazi sazi uMandela kwaproducer wenu ufike manje asimazi Mandela ngiyaniprovela ukuthi punchline kumini intela ngingasashi text nemali ekhokhwayo intela